genius. Holy shit, which one has a red anger? Every day in front of my bay. Sabaru gaba anyambe ya kundete. Kasina kufuna na rimu kamwe. Katina kufuna nine mirembe. Mubano kweno kusibi visenge. Ola Nevansi baka tuntunu mubanji. Era nironda mukwe. Mewe bafuna chimbu bachipe kuchawi. Era ndi ya gara kwe. Ulira kwa gara. Era kwa gara nyo. Era yekwe dagara. Wota bante sifuna tulo. Mekala kujiri. Okugambo wa mkwano. Woponyo moku kamala. Eka nkuwani. Eka nkuhiri. Obugambo bw'omukwano buli obunyuma okukamala. Eka nkuwani. Eka nkuhiri. Obugambo bw'omukwano obunyuma okukamala. Eka nkuwani. Waliwo be bayita baby baby, balala ba bayita honey honey. Kululo nze ngenda nakubeera fani, njagala kuyite party. Tewali kisinga kunyuma nga kukyakala ng'olina ky'onywa. Yeah. Tewali kisinga kunyuma nga kukyakala ng'olina lova. Yeah. Mpulira nkwagala, era nkwagala nnyo. Tabanze sifuna tulo. Wagala nyo, wagala nyo. Mika nkuhiri. Okugambo w'omukwano. Okunyuma okukamala. Mika nkuwani. Mika nkuhiri. Okugambo w'omukwano. Buli obunyuma okukamala. Mika nkuwani.